boqortooyada ingiriisku waxay ka kooban tahay mandaqadaha England, Scotland, Waleska iyo waqooyiga Ireland, iyagoo saddexda mandaqadood ee dambe ay leeyihiin maamulo u gaar ah. Ra-iisul wasaare Johnson ayaa Nicola Sturgeon ugu tahniyadeeyay inay mar labaad ku guuleysato kursiga hoggaanka xisbiga SNP, laakiin u sheegay hoggaamiyeyaasha mandaqadaha boqortooyada Ingiriiska inay midnimada dal ahaan ay ku caanamaaleen una wanaagsan tahay. Warqadda casuumadda uu kulanka ugu yeeray ayuu ku sheegay inay kaga wada xaajoon doonaan caqabadaha ay wadaagaan iyo sida ay uga wada shaqayn karaan bilaha iyo sannadaha soo socda. Intee ayaa la odhan karaa uu leegyahay haddaba warwarka Boris Johnson uu ka qabo in mar labaad si laga qaado dadweynaha mandaqada Scotland? Mase la saadaalin karaa natiijada ka soo bixi karta haddiiba ay dhacdo aftidaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo bata cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester oo ku taala dalkan Britain.
Walwal weyn buu qabaa ra-iisul wasaare Johnson in mar labaad wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon in ay ku baaqdo in afti labaad laga qaado dadka muxuu ahaa Scotland si ay madax bannaanidooda dib ugala laabtaan midowga United Kingdom. Taa haddii laga gudbo cabsida iyo walwalka, haddii laga gudbo caqabadaha iman doona ee ah in xagga dastuurka muran ka dhasho taasoo maxkamadaha ay kala saari doonaan, afti labaad aad bay u badan tahay in lagu dhawaaqo. Natiijada kasoo bixi kartana doorkan waxay u eg tahay in ay u janjeedo xagga in ay madax banaanidoodii dib ula soo noqdaan Scotland. Markii hore 2014 markii loo qaaday afti Scotland in ay ka xuruuday UK, dadweynaha 55% waxay u cideen inay UK ka mid ahaadaan. Hase yeeshee waxaa ka dambeeyay aftidii UK loo qaaday in ay kaga baxdo Yurub ama inay kaga mid noqoto. Scotland waxay u codeysay in ay Yurub ka mid ahaato maadaama fursadaas Scotland ay weysay. Haddana gabadhan ay ku ballan qaaday in ay xor in ay siin doonto fursad madax bannaanida ay kula soo noqon doonaan doorashadiina ay ku ballan qaaday codkiina ay ku heshay fulintii ayada laga rabaa. Marka arrimahaas isbedelay marka labaad haddii sidaa la helo waxay u egtahay xagga madax bannaanida.
Natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinkii Khamiistii xisbiga SNP ayaa baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada Edinburgh ku guuleystay 46 kursi 129 kursi ee loo tartamayay. Xisbiga SNP aqlabiyadda baarlamaanka hal cod ayaa ka dhiman, laakiin maadaama uu ayo xisbiga The Green Party ay 8 cod heleen, waxay heleen aqlabiyad xisbiyada u oleeya goonaysutaaga mandaqadaasi. Haddaba sidee ayay labada dhinac u arkaan aftida madax bannaanida Scotland iyo dowladda dhexe ee fadhigoodu yahay magaalada London? Waa kan Maxamed Ibrahim Hirari oo degan magaalada Glasgow oo ahna gorfeeye arrimaha Britain.
Xisbiga madax bannaanida u ololeeya ee halkan ka taliya SNP waxay heleen 46 kursi. Doorashadii markii la qabtay waxay u baahnaayeen 56 kursi si ay aqlabiyad uga helaan baarlamaanka. Waxay hadda kaashanayaan xisbiga Greenska oo iyaguna goonaysutaaga aaminsan oo helay 8 kursi. Wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay qabato afti madax bannaani 2 sanadood gudahood. Taas waxaa ku gacan saydhay dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson oo sheegay inaanay dowladda Scotland siin doonin awood ay afti sharci ah ku qabsadaan. Nicola Sturgeon iyo dowladdeedu waxay u taagan yihiin haddii aanay dowladda dhexe hadda lagu soo wareejinin awoodda qodobka 3-aad ee ay aftida ku qabanayaan in ay baarlamaanka Scotland ka sharciyeyn doonto afti madax bannaani, taasna sharciguma ogola. Oo awoodda noocaas ahi waxa ay ku jirtaa awoodaha ay dowladda dhexe la xaday markii la sameeyey sharciga Scotland ee soo baxay 1998.
Mr. Sturgeon oo jimcihii guusheeda kadib la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay marka hore xoogga saarayso dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19, kadibna marka la gaaro xilligeeda ay ka shaqayn doonto fursadaha dalkeedu ku heli lahaa mustaqbal wanaagsan. Taasoo ay ula jeedo afti labaad oo laga qaado Scotland. Mandaqadaasi waxay boqortooyada Ingiriiska ka mid ahayd ilaa sanadkii 1707-dii aftidii loo qaaday in Scotland noqoto dalka madax bannaan Britain. Inteeda kale waxay soo xidhantay markii codka la qabtay sanadkii 2014 5% dadkii codeeyay in ay door bidin inay weli kusii jiraan boqortooyada, 5% ayaana u codeeyay gooni isutaaga xilligaasi. Tiradaasi dad badan ayay ka yaabisay maadaama oo ay labada kooxood aada isugu dhawaayeen. Aftidaasi waxaa ka daba timi go'aankii ay boqortooyada Ingiriisku kaga baxeen Yurub oo boqolkiiba 26 dadka mandaqada Scotland ay u codeeyeen inay ku sii jiraan midowgaasi. Waxa laga cabsii qabaa hadaba in ay dad badan oo markii hore u codeeyay inay Edinburgh qayb ka sii ahaataan boqortooyada ay iminka dhinaca kale u codeeyaan maadaama uu ay Britain ka hawleeshay midowga Yurub. Madaxda Yurub lafteeda ayaa la aaminsan yahay inay iminka door bidayaan inay Scotland noqoto dowlad ka madax bannaan Britain, gacmo furan ay ku soo dhaweeyaan si ay ugu karbaashaan go'aankii ay Britain kaga baxday midowgooda. Waqtiga ayaana sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.